simbaze, simbaze. Nilikuwa zangu ni machile, marafoni kaita ilikuja new number siku sita kuishika. Kumbe ni kala moto haya bro na mbiriza, kianza kunena na mimi nikikala na mbukiza. Bwana simba zee kuna vasi unavisha, na kutumia biti hakikisha unafinika. Only 16 bars, hizo ndo zinetajika, haya na kupea mic mwanangu basi mwadika. Nilipolisikiza biti kumbe ni la bobo, nikasema hii ni hit, niga nimepata tobo. Naliua na mazishi afanyike huko Bongo Rija Mara Kilifi, mi wakubwa so wano. Nekona mos mos kama Isa na sifosi, ni freestyle ni kispitwa na jipa. Mwambie ni mindo tos kam nifika rap cost, nimeshika na mziki unalipa.
Oi oi, meneja benki leo nazidisha change. Alafu ni wachane kwanza mwanzo mpaka ending. Washenze mlidhani mtengwa nimewapa blessing, nyi watoto wa mama hamujui kuhusu spending. Marapa shuka faster kama chupa changu doa, maanza kubana pua wengine wajipodoa. Kiki za kijinga na mistari ni maboya, tengwa nimetimba toka nduki mumeboa. Siku hizi kwenye shida hata ndugu huwaoni, damu ni nyepesi imeshinda hata petroli. Meseji unazotuma utasema wazioni, lakini kitu sua utafuatwa hadi chooni. Shibe ya leo usikubali kudanganye, weka akiba ujui kesho takuwaje. Tunagagaa na surwa ila ndoto za marage, heri na lenja kuliko kula bure karande.
Mbali na baby mimi na pesa perfect combo. Sorry baby sijakutaja mwana combo, ila bila pesa ngekukosa mwana chombo. Ndo maana before kufuate nkakimbizana michongo. Sifanye kazi usile sweetheart dile cash pound ama dola dola bile, ile brown kaotile ya kulipa bile. Staki moja mimi nataka dola dola mbili, cause mtu hiyo ataka daipa familia sapa. Producer ataka pesa na mafanzo ya dai cypher. Grandi yu ataka taifa, mami yu ataka flyfa. Mimi mwenyewe nataka pamba na chinja kaza boy. Cha msingi kipate mawe ndo nijenge jumba langu, nipate pesa kibao ndo nitese na wanangu. If life is a bitch na fish nipate changu, mpaka nsweat chips kuku ndo nitakula jasho langu. Tricky
walisema sitawahi fika, nimefika. Pesa sijawahi shika, nimeshika. Na wapa makali kana andika na lika, na mafanzu wanawika wanapata pata shika. Nimetoka mbali buda mimi nimesafiri. Kafiri ukitaka kaka basi tafsiri. Nimewasili beat nimemada nipe wakili, na naleta saga kama kachiri. I do this life kama movies, nikishuka stage wana flash paka boobies. Ganja na cookies kubuff kama doobies. Teacher itabidi wamekuja na school fees. Tuuliza hii ni miujiza, juu ya maji kani bangi basi puuliza. Ninajibu kani swali basi uuliza. Deep hadi shori ya kasema wani umiza.
Wali rafu beki unajiamini, natoka pwanu kibana natokia pwanu bakuli chafu. Chakula wa keki ya nini, weka kichwani kwa rap sino pinzani. Walo mteka Roma, wanteke na mimi, ndo atajua chibo na roho ya Idi Amini. Na hai pingiki, hai na kiki, wamenipa kiti, hai sabiki, hai andi kiki. Mchaka mchaka chinja, walishinda na kashindo, na wapenga walopinga, na wachinja kaninja. Upepo fuma, bingu tuliani kupambe na tiara, tumia koma, somi shuja unajali biashara. Hakuna sifa nzuri kamzazi kumsifu mwanawe, kwenye rap misa msoni delilo, sinkate nywele.
Nifanya hivi kwa provia bado nipo, mini dogo mbaya kwa wali wenu naingiza vijiko. Kumnoni peleleza deza fujo waga sipo, nimekuwa mazoea yani kikosa ni mwiko. Kripige menionea, kiniacha meniogopa, sachoka kongea mana madogo mnachosha. Hata mkijitetea hamna ukweli wa kutosha, mini kiwa jaji nyote na wapata na makosa. Hamnipendi mimi minapendo na madem, madogo wa buku moja wengine wananita shem. Napenda masomo yote changamoto po kwa kem, mwalimu anefunza singa kizibo anaito shem. Mini dogo moja fair ila mbayo kini disi, waga I don't care na roho ya ibilisi. Ni mwize lebo bea adika sani sifichiki. Fumula kumina bia mini kapeleka 60.
Setbacks damn near broke my spine, missy snake. My rats wana rudi waki crawl missy hit. Nijaribu if you wanna learn from your mistake, na over meditate. Mengi ya kufanya when you are this great. Niggas get married to the game, I fucked on the first date. Chest the ground, not a queen, went from superstar to super stress. Till I found the word of the revolve around me. Sio ni challenge ku beat my deadlines, you make it emergency room. Make money, money don't make eye. In case you don't know me, I'm your new favorite rapper. Nasikia tanta, independent mindset, niamine wezi tampa. Na move kama nina priorities are pampers. Ange zangu normal, hata family naweza kukata. Yo, itabidi ntusiraisi, nimechoka kulizwa vile mnaweza nipata.
Nikikutongozo kikataa na tulia, ila ukinichokoza na silando tajua. Dawa sum ila sum sio dawa na kuambia. Hautadumu kapa fium kwenye guwe siovaliwa. Oya Ask me about music, si umbea kwenye sima. Unanirusha steam fast thing, go choose me nikiongea ni heshimu, ni kuheshimu wewe. So na hate na nilipo haukai bila backup, how fly, how fly. Sawa na demo mzuri asipendeza bila makeup. Wake up na ujue ukweli ndiyo huo, kiacha povu la mswaki atalabia. Ufuli nguo sister do. Jua naitwa Njita, usiponelewa kwenye mziki huu utanelewa siku nikikufungua miguu na kushusha.
Habari zenu tena.
Tulianza hii shit mamoja but wengine kwa backslide. Freestyle na rap battle cypher, hakuna msanga afford kuhide. Free mind, free thinkers, tuli think wide. Yani rap ilikuwa peace, one love, tukikolide. Wasi walipenda hip hop was alive. Underground was the main thing, china maji tuli drive. Tuli keep it real, my fans wali to fill. Na tuka sign deal, covenant, tuka sell. Wings to sell, CDs, mixes, wa kila show. Na tukutola red NASA, sufala na ubi show. Hip hop artist of the year, fuck me kwa toka before. 20 years ago, I guess it's 204. So sa izi mtali show, ni flip to crap music. Isilimishe ya mili dab, cause rap music. Convince me, ama niachi rap music. I'm the same OG, na speed ya 4G.
Alright, alright, nemke kwenye mic. Mr. Ngundo mboka zetu tunaingiaga night. Naishimika city sina mpango na hizo chat. Wanauliza nimekuwa wapi, mbona nimewafichia white. MK we ni mkale, tumeonana kama Zare. Mimi ni msanii nilikuwa naomba uliza swale. Tuneza kolabo brother kama uto jale. Nimesikia ngoma zako we ni nare, we ni atare. Soko bala kini mbaka ngugubale. Kama unazenguo utalipia mistare. Neza kuandikia ila bei itakuwa gale. Nadhani tumelewana we ntafuto kwa tayare. Longs ya kwa beat kama hii. Lana votoa mistari marapa wana T. Hawawezi kuflow namna hii. Marapa kibao sikuizi ni mawana B.
Hesabu zangu kazi tuwa formula ela na gunula. Jibu mwalimu akinamba hujumula. Nikigundua kutusua ni kududula. Siku tukulwa hangino kimala kutumbulwa. Ay, akili fukule zigundua usihuri rezi. Tulu sokarise vito ni uvithuwe mwenye woga. Uhulule mala chako na nguluwe. Na maduku nyule visibu jemera sugewe. Kishe behenda biti zaidi ya zana. Ya machero shinderero ya muhondo izidi ya machero shita. Kazi shero na lushero zinadingwa ni matendo. Sima nenoga kwa mbona luma gonyo na mavengo. Wakmboza visababu bidhiye kaisha late. Ni ubira moricho unakimala dimo zihowe. Unashindwa nkura uka for your dream he. Elo na malaize na mapema sasa kizewe.
Yeah, peace, peace, peace. When the old gives love to the new, the culture becomes stronger. Skia. Yeah.
Make your list but amini watafata bada mimi. Mina rap tukoduo watu alishakula yamini. Nilipotoka shamba sema ndo na wika mjini. Peace kwa DJ Badaga tulifika vijijini. Walin introduce kwa game wataki game na mimi. Sijui kwa nini ila misi na ubaya na nyinyi. Na milele nitakumbuka kama ra kwanza kuzini. Mungu atusamee kisa tujui mwisho wetu lini. Ukweli utabaki atambirimi kichacha. Nilirudisha rap baada ya madingi kuyacha. Nakumbuka masaifa nikiwa pwani Mombasa. More than rap now sai ni mtemi wa lugha na culture. Navuka boda zaidi yao kijagwa na master. Na nashukuru pia na ndugu ka professor na rasta. Na represent mataifa bila promo ya taifa. Ukubwa umenifunza kubishana na dogo ni kashfa. Na wakumbuka low support kwa kuwa hakuwa wengi. Nilifanya mama we shabiki na mwanzoni alikuwa pendi. Wasanii wa playback ndo wanatulia bendi. Na kama pesa itoshi sitoki na show si endi. Havi maso na haso na macho kwa grammy. Japo ni old school kala tifa wa dogi mani. Ila bado tupo na game na idai. Nimekuja chukua ile kitu nyimli nyima